Yo, this is the goddess of rap, reporting live from my phone, bitch ass nigga.
It's the kids, baby.
Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu. No, wanangu na wanao, no. Wanangu na wanao, no. Wanangu na wanao, no. Wanangu na wanao.
I'm super duper fly chick, wanangu wanavo nata. Kianza kudiscuss issues zetu utadata. Fly like helicopter, smooth swag like it's butter. I've been filling body bags since I was up in the gutter. Crazy how people be talking about people they don't know. We in the street every day and we win on the down low. Chez and Bali, kuna moto kwa tembali. If you see me winning, you will see Ozali. I be working daily kutafuta mali. Yo, it's good. Na mchecking mwana na wanangu nigga pay up. I'm not kulala mtani, yeah, you finna stay up. Hustling in the street every day, all day. At the top of the chain, looking hella good.
Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu.
No, wanao. Wanangu na wanao, no, wanao. Wanangu na wanao, no, wanao. Wanangu na wanao, no, wanao.
Wanangu na wanao.
Wanangu, the real ones, you know that. We never fade till we go down. Came a long way, you don't know that. It's me and my niggas.
Me and my dog, we really the fuck with y'all. Wanangu at home, 104, you know I'ma ride with yo. We jazzin' the dope, niggas be jazzin' ho. But now I wanna talk a total, got a love for one of the dope. Got my niggas rimming right now, 34 town sign, Kachi. Got my nigga, Chief Frogger and Ibernation Classic. Got my nigga, Will Dot and Bloody Boy and Bonasafi. You wanna fuck with my nigga, I'll be country boy, RYP.
Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu.
No, wanangu na wanao, no. Wanangu na wanao, no. Wanangu na wanao, no.
Wanangu na wanao.
Swafana nishe wanangu na wanao. Wanawish kuwa kwenye mishe ziwe zangu au zao. Wazushi wa mambo, masnichi ndo nao. Kina Wong Lee Bill, can you see? Wanangangania, wanapania. Maisha ya insta wanatualifia. Wanangu wanavimba, wana winda. Na wana chochote wanacholipia. Think I'ma do this a moment of fear. Wana kavifa na lyrico pia. Kwenye michongo wanani pasia. Na sotu matei mwanani wapia. Wanaudani kwamba tuna four, tuna ball nigga. Wanaotoka miko cheni paka kada call nigga. Wanataka easy cheni wana tabako nigga, yeah. Tunafanya yetu, we doing us. Wanangu wambie, they no fooling us.
Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu na wanao. Swafana nishe wanangu.
No, wanao.